The dopest, freshest stems on MIC.
Remember where you got
your
from.
Your boy LP.
Something music proper.
Ain't so gonna get the freshest, so delicious.
Candy baby.
Let's take this one to the club.
Game on.
Kaboom boom. You feel that music? Nigga call it.
Nifika che foko kulibede ninafika ati no more kulibeka bia na heroin no more njaba nikakolewa ni machereleka maningi maningi na kufwenkula kwasa kwasa ukufaka faka botolo ya wine ni laka laka nilipe futi nilipelegede nilipe futi nilipelegede nilipe futi nilipelegede
nivila muse nikakole. Zezere zezere in the left right center. China menye gansi kuchira na ofuntia. Na puwa na fusa vushe maminti mwezenge. Mulisiri ya siloko weleva nitenge. Mvila soku nebo ni mvila na kenge. Tamenye katensi kuchira maenge. Kulanga na pekolo kwe mwezo zilo namba. In a no way kusuma na vokambati. Nivila muse nikakoleo. Kuminya matiasi nikakoleo. Nivila muse nikakoleo. Kuminya matiasi nikakoleo.
Remember where you come from. I'm your music published, O.C.O.